Diaspora.
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 Wano mi holliri non ka titode dande fulbe hande rogere diaspora no wondi e Abdourahman Diallo onko gollidido e Africa Project Advisor e group AOC himo ari Washington sammugol wilintinobe jawle mi jodo di e makko balde yawtude ka nyibirde vewado Abdourahman mi yettima
jarama cerno
Njilluma Washington ko etagol njubbindirde ka bange njulaku e udditugol societeji ngam wilintingol jawle e nder Guinée e Sierra Leone leyde didi gonde Afrika hello hirnange hara wodi ko sotti seeda wodi ko soñudon seeda e dum
e ko me ari gila 12 ha 14 août lewru feddundu me yidi e institution ji e agence ji buy men fuddori ka chambre de commerce des États-Unis men yewti be sifani men taw kon do woni golle chambre de commerce on do fi nder leydi ndinga après be holliti men kadi wonde kambe haray fi be fala wallude an société ji wonde Amérique do ndo be hebira be gollida partenaire be leydi Afrique tay men kadi ko dum men araniga donc tay don yitidi men yidi be Cooperative Council on Africa men yidi kadi Business Council for International Understanding daaru gol bay kambe wana kambe ni kan julagal tigi kon be representi mojo be buy wonbe wadde julagal kande leedi do fala be yawde ka yasi leede Afrique ma aduna on
Abdourahman Diallo holno feewndori de leede Guinée e Sierra Leone ka bangi sariyaaji buyno hawra e tiadele e alhali julagol fa e udditugol cuudi gollirdi e der yoga leede Afrique de waawide
ko question mo yolandida eden andi parce que entra kon kalisi da sonko kalisi ka yata wo tataw haraka ka butti mo dabbe jawdi mum fi kan dabata fi no beedora haraka ka butti ka sari an nyibi wano lagine Sierra Leone wakilare fota wadi be mari ko d'investissement on fi wallita gol falabe arde investissa ka der leedi ma wombe ka der leedi ton falabe investissu gol be wadi kadi gishe ini kitawta sa ari fi uditugol society ma entreprise ara no ko gotum wada demarche fi hebugol kaydiji din fo agrément on hari ara no wona ha lewru wano lebbi hada da habbi joni sinebi ha ko balde tati hada kaydi hada hetti agrément ma on awa wiudude society kadi ledde dino no mari sariya anti corruption be mari kadi wenta kon tribunal de commerce wano lagine no mari tawata si tawi goddo lurri ka golle ka njulaku on tribunal don kadi ndaray sariya on don ko lagine sallon fo no mari dun don
e der dum non wodi be tanjini don na bay jawle mum tongine e Sierra Leone bay ko delede don didi daki don emu
donc deja mi hebi wombe lagine e Sierra Leone fala be hebde be golli daga telenka compagnie transport hada ko avion enta compagnie aérienne mi hebi kadi fika telecommunication fala be na bude goldugol Starlink wadobe internet ngobbe kadi no landi fi hebugol wano fi maro wenta maro american do nodi kadi falabe wano ko fi machinji kamin be do jokkon bay ko fuddade men woni ko seeda yarata ha men heba gastebe nabi dede lagine Sierra Leone
Abdourahman Diallo mi yettima a jarama
weltike fota